them to attack. Mozege ndo wanatusaidiaga.
Amen. Uwabarikiwe wale mademu wote ambao wakifikaga geto wanaga mengi wanasaula.
Amen. Uwabarikiwe wale wanangu wote ambao wakiombwaga pesa wanatumaga na kutolea.
Amen.
Uwabarikiwe waloleta vumbi la Kongo, mana squeeze kwenye ndoa kuna heshima kidogo.
Amen.
Uwabarikiwe walogundua corona, mana wamefanya ngoma tunaiona kama homa. Uwabarikiwe tuseme wabarikiwe. Uwabarikiwe tuseme wabarikiwe. Uwabarikiwe. Uwabarikiwe. Uwabarikiwe wale mababa ote wanotusamini madanga kuliko wake zao. Uwabarikiwe wale mademu ote mbao wakiitwa gageto wanatumia nauli zao. Uwabarikiwe walogundua sabuni,
mana piti zinazonata tunamaliza na nazobafuni.
Uwabarikiwe maslay queen wa Insta ambao wanaposti picha bila kutumia filter.
Amen.
Uwabarikiwe wazi wa kimoko chali, hata makeup haijafutika tayari ameshamaliza.
Amen.
Uwabarikiwe zile pisi za chuo ambao wakiitwa mmoja wanakujaga 11.
Amen.
Uwabarikiwe tuseme wabarikiwe.
Wabarikiwe.
Uwabarikiwe tuseme wabarikiwe.
Wabarikiwe.
Uwabarikiwe.
Amen.
Uwabarikiwe.
Amen.
Abarikiwe mwanangu sana Didi Zopa Msafi. Abarikiwe mwanangu sana Mameni Meni Rasi Kembo. Abarikiwe mwanangu sana Uncle 2K. Wabarikiwe wanangu wa boda boda na bajaji wanangu wa Magomeni. Abarikiwe mwanangu Mandela Mchaga Boy. Abarikiwe mwanangu Mwarabu Mtukutu. Awe Pansa, awe Mikibai. Anisalimie Zuchi mami, wanamuitaga Rama Bonge. Abarikiwe professional DJ Mani Pelo. Wabarikiwe watoto wa Toby Classic Sound. Abarikiwe mwanangu Fast Beat. Awe CD mtu atari, atari sana.
Fast.
Timbazair Records.